I praise music.
I come After kutowing a bond, ninja sheko kuchapa kansi chaume chinandiai.
Chaume, you want it, chaume, chaume.
Chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume.
Kansi chaume chinandiai. Chaume chinandiai.
Yati baba tukololo mwela na inoko na ya. No isibandia ibika kuwaya. Mulichana natida mwana mozotwa. Jebele tichari lo wati mpondwa. Kale kale na ingisha mwefipondo. Metapona ipunga mulikandolo. Minds nebo ya luvana. Fetiba fefe luvana luvana.
After kunwa mawano na mind ina yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chitefina trolo mechi mama. Nemyeva she's a very pretty mama. Jiverende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana.
After kutowing a bond, ninja sheko kuchapa kansi chaume chinandiai.
Chaume, you want it, chaume, chaume.
Chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume.
Kansi chaume chinandiai. Chaume chinandiai. Mwefi mama fisango mufikulwa. Zona na kubantu kusulwa. Na chimwene chilele nda parifoni. Na pisa mamu mtu watinge chichishori. Kona chisenda wangu palumu. After kudia kwa pizza ide ya mashilumu. Ndoleshe mufibelo muliyelo. Jeba fieshi na kashi niwe na nikelo. Chimwene chitatikalo na kumelo. Kuchesho kuchika tachile tila tizaro. No ishiba ni chishinandi. Jesho kuchifula kansha umechinandi. After kunwa mawanu na mind in the yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chitefina trolo mechi mama. Nemyeva she's a very pretty mama. Jiverende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana.
After kutowing a bond, ninja sheko kuchapa kansi chaume chinandiai.
Chaume, you want it, chaume, chaume.
Chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume.
Kansi chaume chinandiai. Ken Maneva OJ,
DJ Flex, DJ
Spice, Nani Mona, Self Boss Kim Curtis,
Changes to
Jimmy
Pack,
Jimmy J. Jackson never die,
Captain Liu Nigga,
Yo SK Koparachan,
Commander.com,
Chokes,
Shooter 58,
Saka Man, DJ Kai, I see you. Ndefo ika tuwambeni ukuchefia kwa wakunda mwenimu. Hava furisha limbi tukashara fena habari 5.